usile mnyanga nawe gogo wakho nawe gogo wakho ay ukukhalaba kude kuchaza ukuthi kusile mnyanga nawe gogo wakho nawe gogo wakho ngithi bubuyo sebenza ndoda bubuyo sebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Ngithi vukuyosebenza ndoda, vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela La ngivuma khona khona bathaka Labo bantu ngizobathini ngoba bangakithi angithi nami ngilunga lomphakathi Mhlambe khona abasola mina nami ngisola bona songacasha Zindaba zakithi wazakithi impela izona ezinginika amandla Ngikutshela indaba mina ngakhatha Ngizokhathala mhlanga nganethu neni ekugcineni komhla Shem, 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 shem Hey, denhlupa ngayo ukuthi mina ngiyayikholelwa Basuthu bariye imona wayifonela Hey, aseke isikhathi sokuhluleka Manje siyaphambila ngithi sifuna le Ukukhala kude Kuchaza ukuthi kusile mnyanga Nawe gogo wakho Nawe gogo wakho Ay, ukukhala kude Kuchaza ukuthi kusile mnyanga Nawe gogo wakho Nawe gogo wakho Ngithi vukuyosebenza ndoda Vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Ngithi vukuyosebenza ndoda Vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela
Ale, fine Ngeke lishone belambile kaya Ngoba kusimpuphi ngasekho abantwana bengadlile shuthi kuzomele siyophanda Hey, bathi indoda indoda ngemjuluko yayo nawe kumele uzame ungahlaleli ubala Waze kwabukhuna kwamdala ngoba kubekwe mina ekhaya ngabe sengifonela ubaba Ngabe sengiqale kakhulu kubazali Yazi ngizwa kuma inhliziyo ngiphelelwa umoya Mangicabanga ukuthi akuphante kangakodwa ekhaya ngizofika bekhona Hey, yazi ngizwa kuma inhliziyo ngiphelelwa umoya Uma ngicabanga ukuthi akuphante kangakodwa ekhaya ngizofika bekhona
Ukukhala kude kuchaza ukuthi kusile mnyanga Nawe gogo wakho, nawe gogo wakho Ukukhala kude kuchaza ukuthi kusile mnyanga Nawe gogo wakho, nawe gogo wakho
Ngithi vukuyosebenza ndoda, vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela Ngithi vukuyosebenza ndoda, vukuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwe lumsila ngokuyalezela